hata wakiyavugua wakilenga ola. Usije ukaniumbua nikikosa hela kijora.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41. Kubadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet mwadusanga kuri www.radio.vo.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni ku cyumweru, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda, hanyuma guhera isaa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru avugwa mu karere. Mu Rwanda abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali muri iki cyumweru bongeye kugirana ibiganiro na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu biganisha ku kubakura mu bice leta ivuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Abaturage bo basanga hagombye kubahirizwa amategeko u Rwanda rugenderaho mu kwimura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye ibyo biganiro.
Mwese mwarabyaye, muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo azuba ku rugo abana babateze amatwi cyangwa babareba.
Umwe mu baturage baturiye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali bagomba kwimurirwa mu Busanza, arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa. Ni mu biganiro by'abahuje imbona nk'ubone n'umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bareba icyakorwa. Ni umushinga umaze imyaka ine abaturage barabareba imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa. Bwana Godefrey Karamuzi wo mu murenge wa Remera yabanje gutanga ishusho rusange yaho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe. Professor Anastase Shyaka Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose, asaba ko bafatanya mu kugishakira umuturambye.
Ibibazo by'imiturire meya amaze kuvuga ingorane zibirimo ntabwo Kangoro na Kibiraro ariho hambere, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. Uko bimeze ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, n'ahandi turabifite. Ubwo dutangire tuvugire se ko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo.
Ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse. Abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa, babimburiwe na Bwana Jean de Dieu Shikama.
Iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri Minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe. Intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato.
Kubera igihe bameze badafite uburenganzira ku mitungo yabo, hari abavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira, bakikoma amategetsi ko nubwo aribo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza.
Ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitaturebera ngo twige? Amategeko mutora twe turayakunda, ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Umuntu ko umuntu umutungo we ntavogerwa, ariko twe turege dusanga uwacu ari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira.
Kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hari imiryango 48 yemeye kwimukira Ibusanza mu mazu yabaye abonetse. Mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura, ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa. Hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we, bagasaba ko nibintu abangombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zashyira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo.
Kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa.
ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye
muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo
ese minister abatazabyemera bizagenda gute uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite mu mutwe bazamara n'itaje aho ngaho bizagenda bite icya gatatu ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe ejo bundi akaza undi muntu hari ahepfo mu gishanga hepfo hegereye uhurura hatwaye abantu ejo bundi akamwakira igenagaciro ryabo akamwaka n'ibipapuro rwandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara kimwe bagasinya akaba ategereje ibisubizo abo bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute
ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri atatu byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo
uyu munsi niba hari ibyo ntasubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye ejo tuzagaruka kongere tubiganire ariko dutere intambwe
ntacyo
tuzongere tubiganire
kimwe mu byo bamwe bibajijeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyo amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihumberamo ntacyo bwavuze ku bashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarara ko imitungo yabo ari ntavogerwa gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo abasesengurira ibintu hasi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye kubamo abanyamategeko bahuza impande zombi ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongeye kuzamuka intugunda aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo kugeza mu mujyi wa Kigali urabarura basaga 600,000 bari batuye mu bishanga barimo abagera muri 250 bo muri Nyarutarama basenyewe ku cyumweru gitaha nibwo imiryango 48 byemejwe ko izimukira ibusanza muri Kicukiro iki kibazo gifata umuzi mu 2017 kirareba imiryango isaga 500,000 bose hamwe barakajwe bikomeye nuko hari abaturanyi babo muri kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi aha bagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali
abatwara abantu n'ibintu mu Burundi ntibishimiye imisanzu iri hejuru cyane bategekwa gutanga mu ishyirahamwe ryabo Atrabu bemeza ko nta no gukorera mu mucyo bigaragara muri iryo shyirahamwe ni inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda
abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje imodokari zo mu bwoko butandukanye bidogera indongozi zishyirahamwe Atrabu bihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu ku butaka bw'u Burundi abayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko batozwa intererano ku munsi ariko batamenyeshwa ayari mu kigega c'ishyirahamwe n'icakoreshwa aba n'abashoferi bo ku gituro c'amabisi n'amatagisi kiri iruhande y'isoko yahoze ihinguriro ry'impuzu kotewo mu buraruko bw'umujyi wa Bujumbura abo bunguruza abantu babatwara mu ntara ya Bubanza
amafaranga atangishwa ni menshi cyane biravye ikibabaje baradugije ibiciro nyabako kayi baragiye n'amakwetaro turi ubwa mbere ya sipakiye dupakiye yasi badutoza amafaranga y'ibihumbi 500 kandi natwe twarayaronkako ako barwe bagira inama bacha bayisha ku 300 twe tutarimo bacha bagira taxi yatanga desa buri kwipakiye bacha bashaka 500 nimwibaze uwo mwaro dufite w'abantu bafata ingingo bafatira abantu ingingo abantu tariho bari bakacha bashira mu ngiro ivyo bumvikanye ko tuza kubaha twe tariho turi numwaro mwishi dufite rero muri make turi impunzi mu gihugu cyacu nta jambo dufite tuvuga ubu watoza amafaranga ku nguvu kuri bari bafata turi 500 buri kumuntu asohotse ubu dusaba yuko leta yodufasha aya mafaranga dutozwa tutazi yaja agahagarikwa
abunguruza abantu n'ibintu na cyane cyane mu gihugu hagati biduga ko bagira ingendo ndende baje ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bifuza kwishyira hamwe utrako byo bapfunyiriza urugendo uyu ni umwe yazera abakunzi b'ijwi rya Amerika
mu karere ko hagati mu gihugu ariho utrako patronse idokima kontrol tekinike igitega igira kabiri na autorizasyo de transport bayitronse ni umuntu avuye mu cyanguzo aje kurondera kontrol tekinike nga akoresha uburyo burebure dusanzwe dukora duhomba umuntu aje kurondera dokima nga akarara i Bujumbura gatatu akarara mu ihoteli akajya amafaranga niyo
abunguruza abantu n'ibintu kandi bidogera bamwe mu bapolisi bajejwe umutekano mu ibarabara ko babandanya kubaka igiturire uno mushoferi afata ibarabara ry'igihugu nimero imwe Bujumbura Bugarama avuga ko abapolisi bakorera mu ntara ya Bujumbura abaki giturire bene umurango babona
muri Bujumbura birare tuhagira ingorane zikomeye cyane kubera babona ari imiduga basanzwe batamenyereye barakurusha uburyo udatanze icyo giturire cyo cibwa amande ku kantu gatonya polisi yaguciye amande kuri Swiss Grace y'inyuma aho yuko batariko turarenganyo
indongozi zishira hamwe rihurikiyemo abo bagendesha imodokari zunguruza abantu n'ibintu zimenyesha ko zitahura imyitwarariko y'abanywanyi b'ishyirahamwe Minani Bosco arongoye Atrabu mu nama y'abose kuri wa gatatu yatomoye ko icyo kibazo bamaze kugishikiriza inzego zirongoye ishyirahamwe Otrako atanga n'umuco ku bijyanye n'ibiturire abo bunguruza abantu mu gihugu hagati bavuga ko batangishwa n'abapolisi
ibijyanye na politiki n'icyo byo bya kamara bahati turashobora no kumara amezi atatu ndetse dokumigahera utararonka icyakandi barasabye yuko buraba bakakwita aho dushobora kudatarondera amakontoriki n'icyo kujya byahura igitega n'ingozi kugira ngo abatransporteri nabo nyene borohe
menya yuko utanze igiturire n'ucakiriye bahanwa bose mbega wewe uwo mushoferi ko twatanze nimero kase santurezi bahamagara ijya polisi moderne ishika aho hantu baraba uwo muntu ukarengane ariko kubera ukwihuta mucamwemera mugacibwa amande cyangwa mugatanga icyo giturire aho gutuma mugacekana umwe nguma ngaha polisi ze
mwishyirahamwe Otrako Albert Maniratunga umuyobozi mukuru wayo ntashimira kugira icyo avuze kuri ibyo abo bunguruza abantu n'ibintu hagati mu gihugu basaba ariko amakuru bakunze ijwi rya Amerika bakura muri bamwe mu bakozi bishyiramwe Otrako avuga ko hariko harakogwa ivyigwa kugira haboneke ibiro by'iryo shyirahamwe mu burere butandukanye mu ntumbero yo gupfunyiriza urugendo abo bagendesha ibyuma byunguruza abantu n'ibintu ayo makuru ariko natomora ryari ibyo vyigwa bizorangira kugira iyo myidozo igabanuke
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradio yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
wowe washyize urushinge rwa radio yawe ku ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM ndagusuhuje kandi ngo ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro ejo mu gitegurirwa n'umuryango Ejuice Eco ukorera Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma naho nge mugiye kubana nitwa Nishimwe Ariette. Bahaye ikaze. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Kuboneza urubyaro bibarirwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere twakwita karemano harimo urunigi, kubara ukwezi k'umugore ndetse no kwiyakana. Igice cya kabiri harimo gukoresha agakingirizo, inshinge, ibinini, agapira ko mu mura, agapira ko mu kuboko no kwifungisha burundu ku bagabo. Nubwo bimeze bityo ariko buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo bumunogeye azakoresha aboneza urubyaro. Akabiganiraho na muganga uri bumufashe muri icyo gikorwa kandi nanone umubyeyi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru kuri serivisi ahabwa. Muri iki kiganiro turaza kumva icyo abaturage batekereza kuko ba hari abatagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro ahubwo abaganga bagahitamo kubikora batabaganirije. Turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi wabonerejwe urubyaro muri ubwo buryo ndetse nyuma bikaza kumugiraho ingaruka. Turaza gusoza twumva ikimpuguke ku buzima bw'imyororokere ivuga kuri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ndetse n'ingaruka zishobora kugera ku mubyeyi. Nimujye kuri za radio yanyu ikiganiro ejo ku buryo burambuye ni mukanya.
Rika nkubwire kuri kiri ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM.
Itegeko nimero 49 akarongo kaberamye 2012 ryo kwa 22 Mutarama 2013 rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi. Ingingo yaryo ya karindwi ivuga ku burenganzira ku makuru ivuga ko umukozi wo mu buvuzi wabigize umwuga agomba guho wasuzuma makuru nyayo anoze kandi akwiye ku miterere y'ubuzima bwe no ku bikorwa by'ubuvuzi ashaka kumukorera kumumenyesha akamaro kabyo n'inkurikizi zishobora kubaho. Umurwayi agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe keretse igihe uburwayi bwihutirwa umurwayi yataye ubwenge cyangwa bidashoboka kumugeraho. Ese wowe duteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro? Dusangize igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0778058141. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejoyce Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi bavuga ko guhiterwamo uburyo bwo kuboneza urubyaro biterwa n'uko bamwe baba batazi uburyo bwo kuboneza urubyaro no kuba bamwe badafite amikoro yo gukomeza kubyara bityo abaganga bakaba babikora batabagishije inama. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan.
Je numva impamvu abaganga bahitiramo ababyeyi uburyo bwo kuboneza urubyaro ari uko babona ibikwiriye umubiri w'umubyeyi wenda ko baba bamaze kubapima mbere baba bazi ibijyanye n'umubiri wabo wenda byabagwa nabi bakaza kubahindurisha. Numva ariyo mpamvu
ni imyumvire mike y'abaturage. Abaganga ubundi ntabwo aribo bakagombye kugira bagomba kudukangurira nyine ubundi ni uburyo bw'ubujije ari byiza ni uko wabitekerezaho n'ibyo waba ugiye gukora.
Nyine hariho igihe bakureba bakavuga bati wowe turabona nta bushobozi ufite byarabake kandi nawe rero watekereza n'intuza n'imvune n'iki n'ubujyaha byose ugasanga nawe wakwitiramo umwanzuro ahubwo ukagira amahirwe n'ubwo umuganga yakubwira ati boneza uhita umubwira uti ahubwo mwari mwantindi
babona n'ubundi bushobozi afite adashoboye kurenza ababana agize iki agiye kubyara nk'indahekane bakavuga ati mbashoboye umwe n'umwe gusa n'abindi muri icyo gihe impamvu umuganga yabigukorera bwihisha aba bandi baba barigize nk'indaya muri moto
ariko natwe urebye ntabwo batugira nabi ubundi tugiye abari akamaro baba umuntu ngo atayisamirana.
Sindi numva kibitera ari uko abaganga wenda babona ababyeyi badafite ubushobozi buhagije bwo kubyara abana benshi bigatuma baboneza urubyaro.
Rugamba arakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza yagiranye n'abo baturage. Bati hari igihe muganga ababona bari kubyara bo badashoboye kurera agahitamo kubikora atababwiye. Ikiganiro Ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejoyce Eco ukorera i Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangize igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0778058141. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejoyce Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Tugize rero mu mwanya wo kwakira ibitekerezo by'abakunzi bacu ndabona Christelle w'Icyeza yamaze kuhagera. Christelle uraho neza?
Yego ndawumeze neza wowe?
Nanjye meze neza cyane. Nguhaye ikaze muri studio.
Urakoze cyane.
Hanyuma rero ndabona hari ibitekerezo wamaze gukusanya kuri iyi ngingo, reka nguhe akanya ubitugezeho.
Urakoze cyane. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ngiye kubageza ubutumwa twakiriye kuri iyi ngingo iri kugaruka ku cyakorwa ngo ababyeyi basobanukirwe uburenganzira bwabo mu kugira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro. nababwira ko ubu butumwa twabwakire binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785 75 81 41. Reka duhere ku butumwa bwa Kirenga Evode wiriri mu karere ka Kicukiro, aho yagize ati ku babyeyi bahitirwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro hari kuba badasobanukiwe uburenganzira bwabo. Ibihuha bumva n'abantu batandukanye. Yari cyakorwa ni uko buri wese uganye serivisi zo kuboneza urubyaro yajya asobanurirwa neza uburyo butandukanye bukoreshwa, bakanafashwa guhitamo uburyo bubanogeye. Naho Nsengimana Eric wiriri mu karere ka Bugesera yagize ati kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro baba bavukijwe uburenganzira bwabo. Yasoje avuga ko mu gihe bigaragaye ko umubyeyi yahitiwemo uburyo bwo kuboneza urubyaro ababigizemo uruhare bajya bakurikiranwa mu mategeko. Naho Nzambazimana Teresa ruhiririye mu murenge wa Gitega yagize ati habaye abaganga bihariye bahora ku bigo nderabuzima n'ibitaro byafasha ababyeyi kandi bigatanga n'umusaruro, kuko abo baganga bajya baba hafi y'abo babyeyi bakabasobanurira neza ibijyanye no kuboneza urubyaro. Dukomeza, Theogene Gasasira we yagize ati umubyeyi wese agomba kwihitiramo uburyo bumunogeye yishimiye butanamubangamiye. Dukomeza, Ntawumvugiye Augustin we yagize ati bamwe bavuga ko kuboneza urubyaro ari icyaha bitewe n'imyumvire, bityo bakabyara umubare w'abana badafitiye ubushobozi bwo kurira bigatuma kwa muganga babahitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Yakomeje avuga ko hari n'igihe biterwa n'ubuzima bw'umubyeyi. Ati urugero, hari ababyeyi babyara bigoranye bafite ibyago byinshi byo kuba bahasiga n'ubuzima kandi bikagaragara ko bagifite ubushake bwo gukomeza kubyara. Ataho rero hari igihe bamuhitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Niyo Raymanuel we yagize ati ababyeyi ntibarushaho gusobanukirwa uburenganzira bwabo kuko bahura n'ingaruka zitandukanye ziterwa no kuba nta makuru ahagije babifiteho. Naho we na Donata yagize ati serivisi zo ku mavuriro zishinzwe gufasha ababyeyi kuboneza urubyaro bajya bakora ubukangurambaga ku babyeyi bagasobanurirwa neza bagahabwa n'amakuru meza kandi yizewe. Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Kamonyi we yagize ati igikwiriye gukorwa ni uko ababyeyi bajya bigishwa ibijyanye no kuboneza urubyaro mbere kuko byafasha guhitamo neza uburyo bishimiye mu kuboneza urubyaro. Nawe Uwamahirwe Georgette we yagize ati kuboneza urubyaro umubyeyi agomba kubigiramo uruhare kuko ni uburenganzira bwe. Aho usanga amadini amwe n'amwe ashishikariza abayoboke gukoresha uburyo bwa gakondo. Ati rero icyakorwa ni ugusobanurira neza ababyeyi bagana serivisi zo kuboneza urubyaro bagahabwa amakuru ahagije n'abaganga babishinzwe. Namwe mudukurikiye mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu mwifashishije nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0728 82 83 2 cyangwa se kuri 0785 75 81 41 1. Ndasubiramo 0728 82 83 2 cyangwa se kuri 0785 75 81 41 1. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Njye twari kumwe na Christelle Uwicyeza Ariete wasubiranye ijambo.
Ndabashimiye mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejuice Eco ukorera i Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787 75 14 11. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejuice Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ubutumwa mukomeze mubwohereze, turakomeza tubwakire. Tuzaboheraho mu kiganiro cy'ubutaha. hari bamwe mu babyeyi b'abagore bavuga ko muri gahunda yo kuboneza urubyaro nta burenganzira bahabwa bwo kwihitiramo uburyo bumva bubanogeye. Uwiduhaye Francine ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 28 utuye mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi, avuga ko abyara bwa mbere abaganga bamubonereje urubyaro bakoresheje uburyo bw'agapira atabizi, nyuma bikaza kumugeraho ingaruka z'uburwayi. Ibi akaba bigarukaho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Reka tubumve.
Naratwise ndangije gutwita, nyine tukajya tujya gupimisha bakatubwira ngo tuzaboneza urubyaro, ngo habaho inshinge, ibinini, n'agapira k'imyaka 3, ak'5, n'ak'10. Nuko bakatubwira uti se nkawe nurangiza kubyara uzakoresha kahe? Narabyaye mbyara neza, ndangije kubyara barambwira ngo ngwino hano ndagenda, barambwira ngo bagiye kuntera ikinya mu kaboko. Nje kwa nyina ari ubwa mbere nari mbyaye, sinari nzi ngo nibyo bagiye kunshiramo, ndaryama. Nuko bakashyiramo ariko ntabyo uwo mwanya ntago nabimenye, ndataha. Ngeze mu rugo ntegereza bya bintu ko bizaza ndabibura, njya tujya mu isoko nyina abona ni society, turaganira bavuga ukuntu abandi bari mu maonapo. Ndavuga ati njye nawe napombamo ngo katurebe, ngira gutya akaboko ngo dukande. Bakanda bambwira ati yewe harimo nk'agapira k'imyaka 3. Ndavuga ati mana we, ati sinari nzi yuko karimo. Bakimara kuganshyiramo ntabyo nari nzi hashize nk'ukwezi. Ako nyine umutwe ukajya njye noneho makaniye abandi ngo simba muri onapo. Bambwira ati katurebe. Nyine nuko bakadushyiramo kwa muganga batatuganije, ukumva barakubwiye ngo na ni ikinya. Iyaba bahite shamo umuntu akambwira ati njyewe wenda mu maka 5 cyangwa k'10 nangwa ugatangira kuri ibyo binini. Ariko kwa kubona abakobwa ngo bari kugenda batwara amadari benshi, nyine barakujijisha bakagukubita rakantuza akakubwira ngo ni ikinya kandi ariko agushyize. Ubu nibwo wenda nzaba mbimenye, nzaboneza ko zakoresha k'10.
Wowe ujya kwa muganga kubyara no muri gahunda zo kuboneza, gahunda yo kuboneza nta burenganzira wayigizemo?
Nanjye ntabwo nagize, kuko iyo mbugira mba narahisemo. Sinahisemo rero nararyamye, numva bagashyizemo ntabizi, bambwira ngo n'intuza ngo ni ikinya.
Ubwo burenganzira subona bukenewe?
Burakenewe. Bazajya batuganiza baguhitishemo, bakwicaze n'umugabo wawe n'ukuntu umuntu aba yibaniye neza n'umugabo, wenda baba babyanye nka babiri, wenda umugabo aribo ishaka akaba ariwe wanafungisha mukibyarira abo ngabo. Ariko ntabwo baduhitishamo, ugasanga ntaguha nk'abagore nk'abarenze 10 bagenda basamira muntu uza mu dupira hano mu isoko. Nyamara yarahisemo yafata n'urwo rushinge cyangwa ibinini nangwa ko ngako k'imyaka 10. Ariko ntabwo batuganiza, bazajya batuganiriza.
Arakoze Duhaye Francine umaze kudusangiza ubuhamya bw'uko yabonerejwe urubyaro nta ruhare yabigizemo. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejuis Eco ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232, cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787058141. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejoice Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Reka twumve indirimbo Ikanisa ikunzwe n'urubyiruko muri iyi minsi y'abahanzi nyarwanda.
Yeah. was a 16. Did you not see?
Bashimire bagenzi bacu batugejeho ikiganiro ejo nshuti zacu mu masegonda make cyane ndabasigira.